dhinaca kalena hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee u n h c r ayaa ugu baaqday dowladda kenya in ay sii waddo inay ilaaliso xuquuqda dadka qaxootiga ah iyo kuwa magangelindoonka ah ee usoo cararay kenya. dhinaca kalena hay-adda xuquuqda aadanaha iyo human rights watch ayaa cambaaraysay siyaasadda cusub ee qaxootiga kenya ee dadka qaxootiga ah ee ku sugan magaalooyinka ku amray in ay markaasi ku xaroodaan xeryaha qaxootiga. Gary Simpson oo ka tirsan hay-adda human rights watch ayaa v o eda u sheegay in kenya ay cudurdaar adag u hesho in dadkaasi ay ku noqdaan xeryaha. Waxa uu sheegay in human rights watch ay sidoo kale sheegtay inay aad uga walaacsan tahay in dadka qaxootiga ah si khasab ah loogu celiyo soomaaliya. Wareysigaasi oo uu qaaday haaruun macruuf waxaa inoo soo koobaya sahre cabdiaxmed iyo maxamed cabdi sandheere.
Jerry Simpson waa cilmi baare ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch isagoo jooga magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa waxa uu muujiyey dareenka walaaca ah ee ay ka qabto hay-addiisa Human Rights Watch oo dhowr jeer soo saartay warbixino ay kaga hadlayso xadgudubyada ka dhanka xuquuqda aadanaha ee dadka ku jira xeryaha dhadhaab inay tahay walaac soo kordhay go'aanka ay dowladda Kenya ku doonayso in boqolaal kun oo qaxootiya ay dib ugu celiso xeryahaasi, kuwaasoo awalba ay buuxdhaafsheen kumanaan dada oo la daalaa dhacayay waayaha nolosha. Haaruun macruuf oo wareystay sarkaalkan ayaa ugu horreyntii waxa uu weydiiyey dareenkiisa go'aanka kenya.
We have a number of concerns about this policy announcement. Firstly, the policy could well violate freedom of movement rights for all the refugees that currently live in Kenya cities. Under international law, Kenya has some very clear obligations it must follow before it can restrict the movements of refugees and force them to live in camp.
Waxaa jira walaac aynu ka qabno ku dhawaaqistan siyaasadeed. Ugu horreyntii waxaa ku dhawaaqistan ah in qaxootigu ay baxaan ay ka hor imanaysaa xaqa xorriyadda dhaqdhaqaaqa qaxootiga dhammaan qaxootiga magaalooyinka Kenya ku nool. Marka la eego qawaaniinta caalamiga ah, Kenya waxaa saaran waajibaad ay tahay inay fuliso ka hor inta aysan xadaynin dhaqdhaqaaqa qaxootiga, kuna khasbin inay ku noolaadaan xeryaha dhadhaab. Waxaan horey u haynay warbixino sheegaya in Kenya ay ku guuldaraysatay inay caddayso sababta ay u celinayso ku dhowaad nus milyan qaxootiya. Haatanna waxaa muuqata in Kenya ay doonayso in sidoo kale ay celiso 10,000 oo qaxootiya iyadoo carqaladaynaysa xuquuqda dhaqdhaqaaqooda.
Cilmi baare Jerry Samson ayaa waxaa kale oo uu sheegay inay ka dhursugayaan dowladda Kenya inay arkaan qayaxaadeeda siyaasadeed ee ku aadan celinta qaxootigan, oo uu sheegay in lagu celinayo xeryaha qaxootiyada ee dhadhaab, oo uu sheegay in 20-meeyo sano ay ku haysatay dadkii horay u joogay dhibaatooyin dhinaca cunnada, caafimaadka iyo hoyga ah. Waxaa kale oo sarkaalkan mar wax laga weydiiyey dhaqdhaqaaqa dadkii horay u sii jooga xeryaha qaxootiya ee dalka Kenya, uu ku jawaabay
only 3% of the then 250,000 or so refugees were allowed to leave the camps and the rest of them all had to remain in the camp year in year out, day in day out, and that was the context for us to call on Kenya to end.
Kaliya 300,000 oo ka mid ah 250,000 ee qaxootiga ayaa loo ogolaaday inay ka tagaan xeryaha. Kuwa kale ee soo harayna waa inay joogaan xeryaha gudahooda maalin walba, sanad walba. Waana taas sababta aan ugu yeedhino Kenya inay joojiso xadgudubkeeda ka dhanka xorriyadda dhaqdhaqaaqa qaxootiga, oo ay qaadato tallaabooyin wax ku ool ah oo ay qaxootiga ugu kala gudbayaan magaalooyinka, taasina ma aysan dhicin.
Kenya ayaa marar badani waxa ay ku celcelisay in dadka qaxootiga ay u cuskareysa inay dib ugu celiso xeryaha qaxootiyada iyadoo ilaalinaysa ammaankeeda. Hase yeeshee, Master Samson ayaa waxa uu sheegay kasako ilaalinta xuquuqda aadanaha in Kenya laga doonayo inay difaacdo go'aankeeda celinta iyo weliba xadaynta dhaqdhaqaaqa dadka qaxootiga ay ku sameynayso, kuwaasoo uu sheegay in ujeedku ay tahay in la difaaco ammaanka qaranka isla markaana dhinaca kale la helo in la ilaaliyo xuquuqda aadanaha.
Kenya has to justify any such steps according to much more detailed criteria. So for example, the restriction has to be necessary.
Kenya waxaa laga doonayaa inay caddayso tallaabo kasta iyadoo bixinaysa faahfaahin qoto dheer. Joojinta dhaqdhaqaaqu waa inay noqotaa mid lagama maarmaan ah. Waa inay tahay lagama maarmaan in nus milyan dadii lagu khasbo inay ku noolaadaan xeryaha qaxootiga si loo xaqiijiyo amniga dalkaasi. Iyadoo ay sidaasi jirto, waa in la adeegsadaa halbeegga ugu yar ee dadka qaxootiga ah dhaqdhaqaaqooda lagu xadidayo. Hadda dadka qaxootiga ah ee ku nool magaalooyinka iyo xeryuhuba 75% waa haween iyo caruur.
Aad ay u mahadsan yihiin Maxamed Cabdi Sandheere iyo Sahra Cabdiaxmed oo inoo soo koobayay wareysigii uu Haaruun Macruuf la yeeshay Gary Simpson oo ka tirsan hay-adda Human Rights Watch.